ZambongaMusic.com. Lipina Zambonga.
The Music Center. Yeah. Ngoma ya Nkoya. Yenga ya Shwebu. Owe ni omo. Alanga na gama.
Why not dream?
Medune. Mwaka wakulenga hali mwanami. Medune. Mwaka wakatutika fwenu mwanami.
Download it at BongaMusic.com.